Yeah.
Mm-hmm.
Yesambela ilipotoyonya ukiba nikafika da King's Music ikaanza kuvuma nikapata na jina tena Mola noma nijipata mavumba nina vita kubwa sana sije mele kuyumba hana mini bado
Excuse it.